tuhesabu, tukunje nguo tuhesabu. Shika huku na shika huku, moja, mbili, tatu, nne.
Yeah, tumeweza.
Tukunje nguo tuhesabu, tukunje nguo tuhesabu. Shika huku na shika huku, moja, mbili, tatu, nne.
Yeah, tumeweza.
Tukunje tena tuhesabu, tukunje tena tuhesabu. Kunja huku alafu nyosha,
moja, mbili, tatu, nne.
Yeah!
Tukunje tena tuhesabu, tukunje tena tuhesabu. Kunja huku alafu nyosha,
moja, mbili, tatu, nne.
Yeah!
Tumeweza.
Tukunje tena tuhesabu, tukunje tena tuhesabu. Kunja huku alafu nyosha,
moja, mbili, tatu, nne.